kanyima kawereza ba mama mwena omwe wayemye mwerekereza buli kamu kuwabana bamu babere obulungi mu nsi jonafani mabanda awatali ayamba awatali akasa okuyako katonda mama walakatofayo amazimu bade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kanyima kakuwadde mama awatali ayamba awatali atasa okujako katonda mama walagati ofayo amazima bade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kanyima kakuwadde mama walagati ofayo simanyi kikyenyiza kogezako mama owanga nzala obirako katonda byambadde mama olinambe wazala yela nokusa obuvunanyizibwa notuukiriza watali taata wasobola okutukusa abalala basala ate ne basula webale bayiro n'olupapula webale mama okunsabira nkimanya olumu nkusuulirira naye omutima kuli eyo gyosula awatali ayamba awatali agasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kayima kakuwadde mama walaga gyofayo awatali ayamba awatali agasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kayima kakuwadde mama walaga gyofayo nkimanya embeera tebadde nyangu mama nkuze mbiraba naye lwakisa kya mwana mama obonyebonye kulw'abaana nzijukira mama bwe watobanga nzijukira mama bwe wakazananga watuna manda watunda kumyera nosula ebweru era kulw'abaana sikulumbiza abaana okusoma ekyokulya okwambalaawo okusula wafaayo nnyo bwe twalwalanga yegwe mama asinga awatali ayamba awatali atasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kayima kakuwadde mama walaga gyofayo awatali ayamba awatali atasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kayima kakuwadde mama walaga gyofayo sanyuka nnyo mama bwokyalirako nengula katoke mama n'olyako nengula kanyamasupu n'owutako omugaati n'amata kyayina onywako ndy eno omutima gunuma kimanya olumu mama osula njala kusuubiza embeera ogikyusa ekyo ndayira nteeku okusanyusa baswadde abakuvumanga baswadde abajereganga baswadde abakuduulanga kuba weewaayo n'okuza abaana awatali ayamba awatali agasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde kana kayima kakuwadde mama walaga gyofayo awatali ayamba awatali agasa okujyako katonda mama walaga gyofayo amazima obade muzadde obonye bonye kulwezadde.